Watazina mu butuufu gwani tewebuuza ekwani abaddewo mwaka ku mwaka balabala kiri gye wayitamu n'otafa emisanvu n'ogiyitemu era n'osala abakulemesa ne balemwa ne basalwa ne basalwa kyenva nezinina munene ddala embeera y'obulamu bwe kyeweeba kyenva neziniramu ne polisi tenzija wano kuba kiri mu mateeka okusituka n'ozina omuziki bwe gukuba musimba ne mbukiika okumanya gw'okucunya kukujayo ne mukamoli okusituka n'ozina omuziki bwe gukuba okumanya gw'okucunya kukujayo ne mukamoli katimanya omukwano gwatutonderwa mukama katonda bwe yasala wadamu abire ne kaawa manya ky'obulamu kyaffe tobuzanyisa tobukalabanja okusituka n'ozina omuziki bwe gukuba musimba ne mbukiika okumanya gw'okucunya kukujayo ne mukamoli okusituka n'ozina omuziki bwe gukuba okumanya gw'okucunya kukujayo ne mukamoli jawabutalaba watazina mu butuufu gwani tewebuuza ekwani abaddewo mwaka ku mwaka balabala kiri gye wayitamu n'otafa emisanvu n'ogiyitemu era n'osala abakulemesa ne balemwa ne basalwa ne basalwa kyenva nezinina munene talanzi embeera y'obulamu bwe kyeweeba wisiki namuleka buli namunywa nga ntagala naye abamu munaga eddagala era kukiri mu mateeka okusituka n'ozina omuziki bwe gukuba musimba ne mbukiika okumanya gw'okucunya kukujayo ne mukamoli okusituka n'ozina omuziki bwe gukuba okumanya gw'okucunya kukujayo ne mukamoli jawo butalabani ndi munene toleta mizani labayo jawo butalabani oluusi roni rinde saboda manyogezagabani do asi matabalabe okusituka n'ozina omuziki bwe gukuba okumanya gw'okucunya kukujayo ne mukamoli.
Remember where you got it first. www.djericom.com